howlgalada degmada bardaale ee gobolka baay uu ka socday berihii ugu dambeeyey ee maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed ay wadeen abiidin ilaahay kariim wasidoodii ayay u socdaan haka ahaatee nimanka nabadiidka ahaa ee naflacaariga ugu way bacsadeen ciidamada geesiyaasha naftahooda horyaasha ah ee ku sugan degmada bardaale hab yaraatee wax kusoo dhow degmada bardaale may ay fariisin rasmi ay ku leeyihiin ma jirto laba laba qofoodood ee aan shacabkeena noo soo gudbinayo oo kuwii dawakaad qaadanayo oo meelaha mootooyinku maray waa la sheegay laakiin haba yaraatee wax degmada bardaale meel 40 kilomitr u jirto ku sugan masala xarun kule oo nimankii nabadiidka ah ugu haba yaraatee ma jirto waa saldhigii ugu dambeeyay ay ku lahaayeen degmada bardaale meel 35 kilomitr ilaa 70 kilomitr u jirto buula xaawo waan soo burburinay haba yaraatee wax saldhiga ay ku leeyihiin degmada bardaale iyo tuulooyinkeedii ma jirto haddii laga reebo xuduudaha aan lanaanahay gobolka gedo iyo bakool in ay meelo isku aruurinayaan ay jirto laga yaabo